Apex Man
Rebond.
Apex Man
Rebond.
Apex Man
Rebond.
tough one will even find them, man. Apex men who never call it here. Or to Chukuji no kwala mwalu, eh. Akwame pulu ne wete no lobo no chakwala cha. Kedisye no kemeku. Opo maka scholarship kono ne nye. Boy sunu opo lo na yulo mwe. Fakale la kale. Apex men who cocheli ei. Asimona gidi gidi bugweze. Ema kwasi ni webike. Apex men ima fano si no bo. Kame me me be me be ina fukwa ni fe mona funwe. Alo. Ina fuka fasi efego. Ego ne fenenu. Ego ne kubo si fuego ibo. Okwa si sopa msa. Best man who say Lego, a man about the gold, the man, Macanego, for man walking. As him Nacunes, your BK, Acune does your bodo, Ochego, acquire Joku. A best man who knew Joku, Acuno Gitiluma, Onu no one yellow, Ojeno yellow, one of your pium. Emu miri junu buno kacha kacha. Na Europe ni nenu. Apex men unu bulu kalisia ey. Otu Apex men unu ne mofuma. Onya si jide koji malu kwazi enu no ne mofuma o. Kedu si men u iboji webili.
Apex men unu iboji webili.
Kedu si men u iboji emonu ey. Apex men on the locality. Apex men on the man, the man.
Apex men on the man, the man.
What you know, the Europe.
Apex men on the man, the man.
Ndodobu, ndi balako na mwa. Kedise ndende ku makafano. Akwasi ndemele Apex men ujele kudono. Akwafabo three wise men no. Nime Apex men no. Ndoma ndomo gadele mao. Akwafabo menu tukunye lugo. Si falo balo yolo, olo mwoku nu na lo nuwey. Manezi yoku. Mevule ku, kanje kudo no doku. Akwa no doku adada. Odoku adada na nowe. High chief onyoma, chief savena rize ko mevula. Akwa na kumwazi umochaka mulo doku. Nekaibo, Nime Delta State. Akwa gibo chinu mote moko. Ofia fulego. Na yulopo ni nenuwe. Ndime loko kale la kale. Yabijiza loko mebulamu. Odogwa simne gadie. Ndibinye lumoto kale la kale. So gine kenu wala, kaneke zi haka chifo. Asime kene kwa, odozi akoge, adibe kuwanyoma ye. Lolo misi singozi dora tiarize, aloka kwa wanyoma, ezi wasa mwonyo gadele mae. Kedizye makezi mwoma, Chuku jili choge ma, akwa faka njeke newe fudonwe. kedizie ma kezi bada gị isi ọma arize ọmalịcha nwa nwanyị ọma e tantan biti nwa ọma dị mma ala n'ibi ọla mma o ada o kedizie ma kugo na rize ọkwụlọ kalịa onye ji gị n'ochekwa n'ihe eyi ezigbo ọkpala odogwu odogwu ji n'ọkpa achụta ego akwa futbol aka ọ bụla mekenekwa ikem arize ọkaibe nwokọma nwokọma kazi nwanyị mma nwa nwere obi sali sali akwazi bọọlụ ka ị na-agbakwunu kedu maka osi na chi ada dị ọra mma osi na chi arize adọma mlụ na usa adọma n'ịga adịla anyị yo adao kedizie maka dera chidera arize aka ji mba nwa mama o chidera n'ụwa n'odesigo odogwa mlụ n'obodo oyibo dera n'ịga dị eyi kelele ụmụchi gọzie ọdụ chukwu agọziwo gị o gọzie nwa mama e gọzie arize nwa ọma dị mma obele nwa chukwu gọziri agọzi a sị m gị bilikwo odogwa dada na Norway gị bụ chairman CEO Arriben Farm n'ụwa niile o akwa gị bụkwa CEO Startchat Logistics na Europe niile o gị bụkwa CEO Gorichi Estate n'ime Asaba gị bụkwa CEO Startchat Nigeria Limited n'ụwa niile importer of all kinds of electronics akwa gị bụzikwa CEO Gorichi Diapers ya na senatrice n'ụwa niile chief executive officer Gorichi Group n'ụwa niile odogwu n'ịpakwa n'ike kedizie ndị igbo ji wee bili n'ụwa niile kedizie ndị igbo ji eme ọnụ e kedizie ndị igbo ji wee bili FXmen unu ebukalị ya FXmen chukwu chekwaba unu e FXmen ndị ọma ndị ọma ebe na stavanga isi ala mmanụ n'ọwe ka nje kwudo n'onye ọma ka nje kwudo n'onye eze onye ego na n'owe kedizie n'onye nnekwu maka nya ọkaranya na-elife ya na ịmakwa nọ na-enwe n'ụsọ aṅụlie ọkaranya malụ ka esi eli ego obi cash odogolu mekene yi o high chief blessing johnson onye ọba adele mma o obi cash olu mekene yi akwanu mezala ka isi eche obo na mba anọ onye ego olu mekene yi o onye ego akweke na eka njili tụọ ma kekele onye bụlụ ọkụkọ n'ọfụwa enyi n'oge egbukwa n'ụlọ onye ga-akwọ gị melomo ka m ji ekene yi maka makwa m n'ihe emekwa ọzọ kelezielu mezi nwunye gị ada anyị ọcha stainless beauty nwanyị
donye go ni gadio ni bialo na ma kelesielu mezi nwayi woke obi na ya junior afu nwa elo tanna omeka nia obaino wa mama onyo gadele mai obi onyeko ibuzi kwano chairman CEO Johnson Transport and Services Logistics in Anowe. Chairman CEO Belvin Investments Nigeria Limited. Akwasi moto kunu nele na moto spare parts oji mote moko onyoma akana tumoto na Africa nine. Ibuzi kwa real estate consultant onye go na nowe diti no nyelu mu no no kwasie munda iti webili kwasie no munda niji emonu we kwasie munda iti webili na yulo epex men unoko lokalisia best man une liche wonu e asizi kwa munu kocheliye Nzedulu, olumeke ne yo. High Chief Okwi Hygiene News. Obidiewu, Dompoto na nowe. Ikolo biaje lobodo ibo. Webali ke wenata, onye zemeke ne yo oga. Okwa matunere na talanti koshon. Olewu okwo mani julo nyunyu oyi obele nwana yoneze osikolo kene komalu kwa moge kwekwo mumeyi kene lu mulologi lolo misi sedita obidewu wanyi manaria asama wanyoma onyo chado mpoto adadio na maulu mekene yiyo kenelu mezi wadagi obidie ulora marachi ezi wadado mpoto adadeli ukwano adomani ya die yu kenelu mu opalagi vikto bindo bidie u odogwa molo na mba u Oyilinia, mwamulo na mao Saviki ni gadio, onyo gadele makochelie Dompota kwa gibu chairman CEO Dogenius International, importer of all kinds of beverages Ichoba manjine dozi na bubalo Mkena ba nopo, mkena ba ni mwabala ba na milio Chobano manya Dompoto Onyo gadele mao Dompoto designer Sakwa gibu mwoke kawanyi mao Ibuzi kwa chairman CEO Dogenius Logistics AS Fedex International Partner Norway Branch Ndoma unu kuchelie Mzedulu wako majulo nyonyo Kembo na Asia Dokota nasi mwamane kene yo Kwasie numu ndi boji webili Kwa kene mundi menu chise monu we Olo munu na lo no kale la kale. Epes men olu mekene Makaneto dike na komelu Yawe me kwozo Asi munu jide na kunu jiyo Ifo munu neme Imasi kwa nona potife Anasi kwa mekene Nuku mwamweto Nde kudolu no Epex men The three wise men Odogu onyeko Na donkoto Asi munu golibe Asi munu lechaba Makanu na waka Imanogu kwanu kora mnono Andasi mwa mama Na mekene kunu Igede Okwesi kwekulikane meo